With fire. Honeybee records. For the time na kuona we ulikuwa umependeza tu dimple smile. Kapisi fani kakuomba namba baby. Sindo nikakuliza jina lako nani? Kanambia misi Angelina. Angelina, I'm crazy for you, baby. Nisha kupenda mweza kusifichagi mapenzi, mapenzi. Nisha data kijinga kwa kumshenzi, kwa kumshenzi. Nikupeleke kwa baba na mama yangu Angelina. Nikutambulishe kwetu mpenzi kupenda leo kesho na baadaye baby Angelina. Sweet Angelina baby Angelina, you got me Angelina baby Angelina, oh my sweet Angelina baby Angelina, you got me Angelina baby Angelina.
Penzi lako zito sola kupima mzani, pima mzani. Tola kujicho, ukweto ni atari. Vuruga, vuruga, vuruga yangu akiri. Amina, sinifanyie ukatiri Angelina. Shada, shada, shada tumie. Mbumba lagu siforati wanipie. Kawa, kawa, kawa ambie. Inawe kama baby shada 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 tamie kwa hubala gosiporadi wanipie kawa 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 ndie minawe mpaka kama sweet Angelina baby Angelina, hey, you got me Angelina baby Angelina, sweet Angelina got me Angelina.
Whisper.